According to his standard.
Lakini hatujaishi jinsi Mungu anavyotaka.
We have all sinned against God.
Kwamba tumeweza kutenda dhambi kinyume na Mungu.
This sin is an act of rebellion against our Creator.
Na hii dhambi tunayoifanya ni kuasi kinyume cha Muumba wetu.
But God in his love for us,
lakini Mungu amekuwa mwenye upendo kwetu,
sent his son Jesus,
akamtuma mwanao Yesu,
to die as a substitute to pay the atoning sacrifice of our sin.
Na akakufa kwa niaba yetu kwa mbadala ili aweze kutupatanisha na kutuokoa sisi kutoka kwa dhambi.
And absorb the wrath of God.
Ili akaweze kwake kuichukua ile kadhabu ya Mungu.
And this Jesus, 3 days later, rose again from the dead.
Baada ya siku tatu huyu Kristo akafufuka kutoka kwa wafu.
And sits at the right hand of God.
Na sasa yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba.
Reigning.
Anatawala.
Over the world.
Juu ya dunia yote.
You must believe the gospel.
Ni lazima uamini injili.
You have heard the gospel here.
Umeweza kuisikia injili hapa.
But do you believe and know? Do you believe the gospel?
Na sasa, unaamini injili?
So you must know the gospel. And secondly, you must not be ashamed of the gospel.
Jambo la kwanza, inakupasa ujue injili. Na jambo la pili, haufai kuonea haya injili.
Paul says in this verse, I am not ashamed of the gospel.
Paulo anasema katika mstari huu ya kwamba yeye hajaionea haya injili.
And you're thinking, this is Paul speaking. Why would Paul even think about being ashamed of the gospel?
Na unaweza fikiria kwamba huyu ni Paulo. Na ni kwa nini Paul anasema kwamba mbona hajaionea haya injili?
When you think about it, it almost doesn't make sense.
Na ukifikiria namna hiyo, hiyo haitafanya jambo la kutishia moyo wako.
But of course Paul is not ashamed of the gospel.
Na kwa sasa Paul hajakuwa mwenye kuona haya kwa ajili ya injili.
So why would he say, you must not be ashamed, or I am not ashamed?
Ni kwa nini Paul anasema kwamba hajaionea haya injili?
Well, I believe that Paul was not ashamed of the gospel. He says he was not.
Na kwa hivyo Paulo tunamwamini kwamba alisema hajaonea haya injili.
But there is temptation for everyone here at points in life to be ashamed of the gospel.
Lakini kila mmoja hapa kuna mambo majaribu ambayo yanaweza kutokelezea ya kufanye ukue na haya kwa injili.
There's temptation to say other things or count other things more important than the gospel.
Ukiwa unaziona vitu zingine kuonekana kwako kuwa ni za muhimu kuliko injili.
There is temptation to think, oh, I have heard enough of Jesus and move on.
Kuna majaribu ya kusema kwamba, oh, mimi nimetosheka na Yesu, naweza kuendelea mbele kivyangu.
Maybe this temptation comes from other people criticizing your preaching.
Pengine watu wengine wanakosoa mahubiri yako.
Maybe this temptation comes from other people intimidating you.
Labda watu wengine wakiwa wanakufinyilia, wanasema wewe haufai.
But you must not be ashamed of the gospel.
Lakini haufai kuonea haya injili.
For it is the power of God unto salvation.
Kwa sababu ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu.
And when you think about our brother Ellie's message a moment ago,
tunapoweza kufikiria tukikumbuka ujumbe wa mchungaji Ellie
about these three kinds of preachers, entertainers, motivators, life skill coaches.
Kwa hawa wahubiri aina tatu, wale wa kuchangamsha mwili na wale wa kutufurahisha.
All of those kinds of preachers are ashamed of the gospel.
Wahubiri wa aina hiyo wameionea haya injili.
They think the gospel is secondary or doesn't matter.
Kwa hivyo wanaona kwamba injili ni kitu chenye hakiwezi kujalisha.
They think making people happy or entertaining them is what's most important.
Wanafikiria kwamba wakifurahisha watu, hiyo ndio ya muhimu sana.
They think teaching some life skill is most important.
Wanafikiria kwamba wakikufundisha njia saba za kufanikiwa katika maisha, hiyo ndio ya muhimu.
If you ask them, are you ashamed of the gospel? They would probably say no.
Ukiwauliza, je, wewe umeonea haya injili? Jibu lao litakuwa hapana.
But by the way they live and the way they preach, it is obvious that they are ashamed of the truth of Jesus Christ.
Lakini maisha yao na vile wanavyohubiri yenyewe inasema wameonea haya injili ya Kristo.
Pastors, preachers, preach the gospel.
Wahubiri, tuhubiri injili.
And when your people afterwards say they want you to preach something else, say no.
Na hata wale ambao unawahubiria wakisema tunataka kusikia mambo yale mengine, wakataze, waambie hapana.
Do not be ashamed of the gospel of Jesus Christ.
Tustahili kuonea haya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo.
And quote this verse to them.
Na ukaweze kuwafunulia mstari huo.
Third, you must believe the gospel is power to save.
Jambo la tatu, ni lazima uamini ya kwamba injili ni nguvu ziletazo wokovu.
If you doubt the power of the gospel, then you will not be bold in declaring the gospel.
Na ukiwa na shaka moyoni, basi injili yako ama injili hiyo haitakuwa na nguvu za kuokoa.
If you doubt the power of the gospel, you will not go to the street corners and preach it.
Na kama ukiwa na shaka ndani ya moyo wako, hautaweza toka na uende katika njia panda ama katika barabara njia makutano na utangaze injili hii.
If you doubt the power of the gospel, you will not preach the gospel.
Na ukiwa na shaka katika injili hii, hautaweza kuhubiria watu injili ya kweli ya Kristo.
Think of maybe someone who is very hard-hearted.
Na fikiria mtu mwingine ambaye hajawahi sikia mambo haya.
They have decided not to listen to your message about Jesus.
Na wameweza kuamua kwamba hawataki kukusikiza ujumbe ambao unawaletea.
Maybe they reject your message about Jesus.
Labda wanakatalia mbali ujumbe huu ambao unawahubiria kuhusu Yesu.
Do you just give up?
Je, utaweza kuacha sasa usihubiri kwa sababu ya hiyo?
You just say, oh, they rejected it, I'll move on.
Na kwa hivyo utasema hapana kwa sababu wamekataa, wacha sasa niendelee.
Do you believe the power of the gospel?
Je, unaamini katika nguvu za injili?
I know many people who at first rejected the gospel.
Anajua watu ambao wengi ambao walikataa nguvu za injili.
They criticized the preaching of the gospel.
Wanatoa makosa ile unapohubiri injili ya kweli.
They ignored the truth of the gospel.
Wanapuuza ukweli katika injili.
They suppressed the truth of the gospel.
Wanafinyilia ukweli ule wa injili.
But later, after hearing the gospel again and again and again and again and again,
lakini baadaye kwa kusikiza mara tena na tena,
the power of the gospel brought salvation to them.
Nguvu ya injili inaleta wokovu kwa maisha yao sasa.
What does it mean here that it is the power of God for salvation?
Inamaanisha nini kwa kusema ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu?
Salvation here includes all of the work of God to bring us from regeneration all the way to glory.
Wokovu ni kazi ya Mungu ambayo inamzalisha mtu ama kumuisha mtu kutoka kwa kusaliwa mpaka kufika katika utukufu wa Mungu.
So it is regeneration, sanctification and glorification.
Ni kusaliwa mara ya pili na kutakaswa na kuwekwa mtakatifu.
So the gospel's power is not just for regeneration.
Kwa hivyo nguvu ya injili si kwa kusalisha tu mara ya pili.
But it is also for our sanctification.
Lakini pia ni kwa utakaso.
So even after we have been saved, we still need the gospel to continue the work of that salvation.
Basi hata kama tumeokolewa, tumesaliwa mara ya pili, bado tunataka kuweza kutakazwa na hiyo injili.
And if you believe the gospel's power to save, you will continue to believe your need for the gospel in that salvation.
Kwa hivyo kama umeamini nguvu hii ya injili katika wokovu, utatamani na kutaka kuendelea katika wokovu.
What is not the power of God?
Ni nini ambayo sio nguvu za Mungu?
There are many good things that are not the power of God for salvation.
Kuna vitu vizuri lakini si nguvu za Mungu ziletazo wokovu.
Our good works are not the power to save.
Matendo mema sio nguvu za Mungu kwa kuokoa.
Feeding the poor is not the power to save.
Kupatia vyakula wale maskini, hiyo haina nguvu ya kuokoa.
Being a good neighbor is not the power to save.
Kuwa jirani mzuri, hiyo haina nguvu ya kuokoa.
Taking care of the sick is not the power to save.
Hata ukitoa msaada wako kwa wagonjwa, hiyo haina nguvu ya kuokoa.
Positive words are not the power to save.
Ukiwa na maneno mazuri matamu, hayana nguvu ya kuokoa.
All of those things are good and things Christians ought to do.
Hizo vitu zote ni nzuri ambazo Wakristo wafaa kuzifanya.
But don't let those things replace the preaching of the gospel of Jesus Christ.
Lakini hatuwezi kuzipatilisha hizo na tuweke mahali pa kuhubiri injili yake Kristo.
Everyone feeding the poor still needs to share the gospel with the poor.
Kila mtu ambaye analisha wale ambao ni maskini anatakana pia akahubiri hao watu injili ya Kristo.
Everyone being a good neighbor still needs to preach the gospel to their neighbors.
Hata kama wewe unataka kuwa jirani mzuri pia wahitaji kuhubiri injili kwa jirani yako.
Everyone speaking positive words still needs to preach the truth of the gospel.
Hata ukiwa na maneno mazuri inafaa pia uhubiri injili ambayo ni ina nguvu.
But our good works are not the power to save.
Lakini matendo mazuri yale hayana nguvu za kuokoa.
Sometimes people run to other things to save.
Mara nyingi watu wanakimbilia vitu zingine kwa wokovu.
Why are people addicted to drugs or alcohol?
Ni kama vile mtu ambaye amekuwa na ile hali ya kuleweshwa na kitu fulani.
Many times it's because they're trying to save themselves from the pain of life.
Saa zingine huwa wanajaribu kujiokoa kutoka katika machungu ya maisha.
They think they are overwhelmed and so let's go get drunk. Let's have a drink.
Na kwa sababu hiyo wanasema nikienda kulewa basi hii inaenda kunipunguzia mawazo na mambo mengine.
But bad things cannot save.
Lakini vitu hizo vibaya haviwezi kuleta wokovu.
Drugs and alcohol cannot rescue us from this life.
Ukipata madawa, zile madawa ya kulevya haiwezi kuwa na nguvu za kuokoa.
Only the gospel of Jesus Christ.
Ni injili ya Kristo peke yake iletayo wokovu.
Also false gods are not the power to save.
Hata zile miungu.
Muhammad is not the power to save.
Muhammad hana nguvu za kuokoa.
False religions of the world are not the power to save.
Injili dini potofu haina nguvu za kuleta wokovu.
There is salvation in no other name but Jesus Christ.
Wokovu haumo katika jina la mwingine bali ni katika jina la Yesu Kristo pekee.
You must believe that only the gospel is the power to save.
Hii ni swala la lazima uamini ya kwamba ni katika injili pekee yake kuna nguvu ziletazo wokovu.
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone.
Sijaionea haya injili, maana ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu kwa kila mtu.
Everyone who believes.
Kila mtu aaminie.
You must believe then that everyone needs to hear the gospel.
Ni kwa hivyo yafaa waamini ya kwamba kila mmoja sasa lazima asikie injili.
Everyone.
Kila mmoja.
What is the definition of everyone?
Basi neno hili kila mmoja lina maana gani?
You might think that seems kind of silly to ask that question.
Je, unaona kwamba swali kama hilo kuuliza hii ina maana gani tukisema kila mmoja?
But even Paul here explains what he means by everyone.
Na hata hapa tunaona Paulo akifafanua kile alichomaanisha kwa kusema kwa kila mmoja.
He says to the Jew first and also the Gentile.
Amesema kwa Wayahudi kwanza na vile vile kwa Myunani.
Both people who've had some religious experience with God and those who have not.
Kwa wale ambaye wameweza kujua habari za Mungu na wale ambaye hawajawahi kusikia mambo haya.
Jews who were given the law of God and the promises of God need the gospel.
Wayahudi ambao wamepatiwa ahadi za Mungu na sheria za Mungu wanahitaji injili.
Why? Because it should be obvious that they are sinners.
Ni kwa nini? Lakini hili ni swala la kawaida la kweli kabisa ya kwamba wote pia wako chini ya dhambi.
Gentiles also need the gospel.
Wayunani wale wa mataifa pia wanahitaji injili.
You and I are Gentiles.
Wewe na mimi sisi ni Wayunani.
We need the gospel.
Tunahitaji injili.
Because we are sinners.
Kwa sababu sisi ni wenye dhambi.
And because we are sinners, that is why we need to be saved.
Na kwa sababu sisi ni wenye dhambi, hiyo ndio maana tunahitaji tuokolewe.
Lost people need to hear the gospel.
Wale ambao wamepotea wanahitaji kusikia injili.
They may think, well, I am not that bad. I am not much of a sinner.
Na wanaweza fikiria kwamba labda wao si wabaya sana kwa hivyo.
But it is the gospel preacher's job and the truth of the gospel to show them how sinful they really are.
Ni vizuri mhubiri awahubirie injili ili waweze kujiona vile walivyo watu wabaya wenye dhambi.
Every person who has not been born again,
kila mtu ambaye hajasaliwa mara ya pili,
is actually doing the work of the devil.
Ni kwa kweli kabisa huyo huwafanya kazi ya shetani.
They are living the life as if their father is Satan.
Anaishi maisha kana kwamba baba yake ni shetani.
You are either following the devil or following the Lord Jesus Christ. There is no middle ground.
Kwa haya mawili, pengine labda unafuata shetani ama unamfuata Kristo.
And if you have not put your faith in Jesus Christ, you are still following the works of Satan.
Na kama haujaweka imani yako katika Kristo, basi wewe ni mfuasi wake shetani.
And people who think, well, I am just a good person, need to understand that.
Na sasa wale watu ambao wanadhania kwamba ni watu wazuri, sasa wanapaswa kuelewa haya.
Lost people need to hear the gospel.
Wale waliopotea wanastahili kusikia injili.
I once was lost, but now I'm found.
Mimi ni mmoja ambao nilikuwa nimepotea na sasa nimepatikana.
But God saved a wretch like me.
Ya kwamba Bwana aliweza kuokoa mtu mbaya kama mimi.
The gospel's power saves young children.
Nguvu za injili zinaokoa vijana.
My parents were Christians.
Wazazi wake walikuwa Wakristo.
The week I came home from the hospital, I went to church.
Waliweza kuwa wanaweza toka katika hospitali wanaenda kanisani.
My father was a deacon in the church.
Na baba yake alikuwa deacon kanisani.
And they took me to church and taught me the gospel from the time I could, before I could even remember.
Aliweza kumpeleka kanisani na akafundisha yeye mambo ya injili ambayo hawezi hata kumbuka miaka hiyo.
And because my parents told me the gospel,
na kwa sababu wazazi wake walimfundisha injili,
over and over again through my life,
mara tena tena katika maisha yake,
I came to the realization that I was a sinner.
Akakundua ya kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi.
And I could not base my faith just on the fact that my parents were Christians.
Na siwezi kusema kwamba wazazi wangu wale walikuwa
Wakristo. But I needed to be saved, even raised in a Christian home.
Na pia alihitaji kuokolewa na kukuzwa katika familia ya Kikristo.
I realized these things when I was about 8 years old.
Aliweza kukundua mambo haya alipokuwa na miaka 18.
And I began to understand the gospel and put my faith in Jesus.
Na kaanza kuelewa injili na kuweka imani yake katika Kristo Yesu.
The gospel is power for young children to be saved.
Injili ni nguvu hata kwa mtoto kupata kuokolewa.
And what a glorious thing.
Na jambo hili la utukufu sana.
Oh, would that the whole world would become Christians at a young age.
Unaweza kuonaje kama dunia yote nzima inaweza kuwa kwa Kristo?
And serve the Lord their entire life.
Na watumikie Bwana katika maisha yao yote.
Oh. Parents, teach your children the gospel as soon as they can understand anything.
Fundisha watoto wako injili kabla hawajakuwa na kuelewa mambo mengine.
The Bible teaches that it is first your responsibility to train them in the ways of the Lord.
Ni Biblia inatuambia ya kwamba ni majukumu yako uelekeze hawa watoto katika njia za Bwana.
And what a glorious thing that they come to know the Lord and that the Lord know them at a young age.
Hii itakuwa ni utukufu wa aina gani ya kwamba umekuza watoto wakiwa wadogo.
Rather than waiting until they have chased this way of the world or this way of the world and then later come to the Lord.
And then ungoje waweze kukimbizwa huku na hukule ndio baadaye wakujie Bwana.
Sometimes we hear people's testimonies about how God has rescued them from a life of terrible sin.
Tunaweza kuona kusikia mashuhuda mara mingi ambaye watu wanasema Bwana alikutana nao wakiwa katika maisha ya ajabu.
And we think, oh, what a wonderful testimony.
Na sisi tunafikiria, oh, ilikuwa ni ushuhuda nzuri sana.
My friends, it is no less a wonderful testimony that a young child be saved than someone who's been in radical lifestyle of sin or false religion and come out of that.
Hiyo haiwezi kuwa nzuri. Inaweza kuwa tu nzuri iwapo tunaweza kufundisha kama bado angali mtoto mdogo kuliko kuacha apatikane katika Kristo akiwa amekuwa mtu ambaye sasa ameharibika zaidi.
The gospel is power to save older people.
Injili ni nguvu za kuokoa kila mtu.
Oh, I know of many people who have understood the gospel late in life and maybe 90 years old and put their faith in Jesus Christ.
Anajua watu ambao wameweza kuweka imani yao katika Kristo katika miaka sasa kama imeenda na wakaweka na imani yao kwa Kristo na kumtumikia.
My friends, it is never too late to put your faith in Jesus Christ.
Kwa hivyo pale ulipo haujachelewa kuiweka imani yako katika Kristo Yesu.
And repent of sin.
Na utubu dhambi.
The gospel is the power to save old and young and every age.
Injili ni nguvu za kuokoa hata wadogo na kila umri.
It is the power to save the lost.
Ni nguvu za kuokoa waliopotea.
But the gospel's power is also power to continue to save the saved.
Ni nguvu vile vile kuendelea kuokoa waliookolewa.
I like what John Calvin said about this.
Anapenda kile John Calvin alisema.
The gospel's power ought to penetrate the innermost affections of the heart.
Ya kwamba nguvu za injili zinapenyeza katika kila vilindini.
Sink down into the soul.
Vikiteremuka katika nafsi.
And inspire the whole man 100 times more.
Na ziweze kusambaa mara 100 katika kila sehemu.
Than the lifeless teachings of philosophers.
Na katika kufundisha maisha ya ufahamu.
It does not matter how long you have been saved.
Haijalishi ni muda gani ulichukua katika wokovu.
You need the gospel.
Bado unahitaji injili.
We need the gospel to conquer our selfishness and pride.
Tunahitaji injili ili kaweze kutoa na kuharibu kiburi na mambo mengine kwa maisha.
Even after we are saved, we are tempted in so many ways.
Hata kama tuliokolewa, twacharibiwa katika njia nyingi.
We are tempted to be arrogant and selfish, prideful, boastful.
Tumecharibiwa kuwa watu wa maneno mengi, kiburi na kufanya maovu yale.
We are tempted to demand the respect of others.
Tunacharibiwa kutaka kuheshimiwa na kutoheshimu wengine.
Rather than to be humble as we ought.
Hata kuliko jinsi tungelitaka kuwa wanyenyekevu vile tutajika tuwe.
Farmers need the gospel.
Wakulima wanahitaji injili.
Teachers need the gospel.
Walimu wanahitaji injili.
Pastors need the gospel.
Wajungaji wanahitaji injili.
Every saved person needs the gospel.
Kila aliye okolewa anahitaji injili.
Married people need the gospel.
Katika ndoa injili inahitajika.
Single people need the gospel.
Hata kama wewe haujaoa unahitaji injili.
Parents need the gospel.
Wazazi wanahitaji injili.
Those without children need the gospel.
Wale ambao hawajazaa yani tasa wanahitaji injili.
As often as we are tempted to sin, we need the gospel.
Kwa hivyo sisi zote tuacharibiwa kuingia katika dhambi. Na kwa sasa tuhitaji injili.
We need to remember to die to self. Take up our cross and follow Jesus.
Kumbuka ya kwamba ubebe msalaba wako na umfuate Yesu.
The gospel is not Jesus coming to demand us follow him, but it was him coming to serve so that we would. It was both a demand and that we are willingly serve.
Injili inatutarajia, inatutaka sisi tuwe jinsi tuastahili tuwe katika Bwana.
It was a command to repent and believe.
Inatuamuru kutubu na kuamini.
But it wasn't Jesus walking around saying, you do this for me, and you do this for me, and you sweep the floors, and you clean the bathroom, and you take care of my business, and you wash my feet.
Yesu hajakuja kuambia watu, oh mara nifagia hii, ama nifanya hili, fanya lile, hapana.
No, it was Jesus coming and washing others' feet.
Yesu kukuja na kuosha wengine miguu.
And it was Jesus coming and giving his life for those who would be saved.
Huyu ndiye Kristo ambaye anakuja kupeana maisha yake kwa wale wanaookolewa.
How can someone who is saved look at the gospel and then walk around in life and demand that other people serve them?
Inawezekanaje mtu ambaye ameokoka kuweza kudaisha watu wengine wakuje waanze kumtumikia, kumpa vitu?
Sometimes even your preachers in this country
wahubiri wengine katika taifa hili
walk around and demand respect.
Wanatembea hapo wakitaka waheshimiwe.
They demand that you do things for them.
Wanataka wafanyiwe vitu kwa sababu ni watu wanaojidaisha kuwa wapakwa mafuta.
This is really a failure to understand the gospel.
Hii ni sehemu ya kutoweza kuona kuelewa injili ni nini.
Preachers need the gospel.
Na hili linatuonyesha kwamba wahubiri wanahitaji injili.
And preachers walking around with that kind of arrogance are not worthy to be listened to.
Na wahubiri wa aina ile hawastahili sisi kwenda kukaa chini yao kuwasikiza.
You should find a different church if that is your pastor.
Unaweza kutafuta mahali pengine uende kuliko kufuata mhubiri wa aina ile.
Because that may be a man who is speaking words about the gospel, but he is not living out the gospel.
Anaweza kuwa ni mtu anahubiri injili lakini maisha yake haionyeshi kila anachohubiri.
We need the gospel to conquer our selfishness and pride.
Tunahitaji injili ambayo inaweza kutupeleka katika kunyenyekea na kutoa kiburi kwetu.
Do you have enemies?
Je, uko na adui?
You have people you struggle to forgive?
Kuna watu ambao unang'ang'ana kuwasamehe?
Maybe someone has taken advantage of you or hurt you.
Pengine mtu ameweza kukuumiza ama kukukosea.
Is it hard for you to forgive them?
Na ni vigumu wewe kumsamehe?
You need the gospel.
Unahitaji injili.
God demonstrated his own love to us.
Mungu aliweza kutupatia sisi mfano.
And while we were yet enemies of God.
Ya kwamba hata tulipokuwa maadui zake Mungu.
Christ died for us.
Kristo alitukufia.
Oh, can you die to self?
Je, unaweza kukufa kwa kuokoa?
And be forgiving to your enemies?
Na uweze kumsamehe adui yako?
You need to be reminded of the gospel if you're struggling with unforgiveness.
Basi unaweza kukumbushwa na injili kama hiyo unang'ang'ana nalo katika maisha.
The gospel applies to every area of life.
Injili ina mashiko katika kila maisha ya mwanadamu.
When Paul was teaching us about marriage,
wakati Paulo anatufundisha kuhusu ndoa,
he did not give us 10 helpful hints to have a better marriage.
Yeye hajatupatia kanuni 10 za kukua na ndoa iliye nzuri.
Instead, he told husbands to love their wives like Christ loves the church.
Badala yake aliyesema wanaume wawapende wake zao kama vile Kristo anavyolipenda kanisa.
What he did was take the gospel and apply it to marriage.
Kila alichofanya alichukua injili na akaihubiri katika mambo ya ndoa.
And that is what we need to do in every area of life.
Na hilo ndilo tunastahili kufanya katika kila sehemu ya maisha yetu.
Because the gospel is the power to keep saving.
Kwa sababu injili ni nguvu ambayo inaendeleza kuokoa.
The gospel is the power to overcome our temptations of selfishness and pride and greed and unforgiveness.
Injili ni nguvu kwa kushinda na kutoa kiburi na maovu yote ambayo tuweza kucharibiwa ndani.
In the gospel, we are humbled.
Katika injili tunyenyekezwa.
We realize that there is nothing good in us.
Tukundua ya kwamba hakuna kilicho chema ndani mwetu.
But God saved us despite ourselves.
Ya kwamba Mungu alituokoa hata zaidi ya yale ambayo tungelidhania kuwa.
Which leads to a radical change in life in every respect.
Na katika hali ile, kwa njia ile ya muujiza, akatubadilisha.
So the gospel is the power to save the lost.
Kwa hivyo injili ni nguvu za kuokoa waliopotea.
And the gospel is the power to continue to save the saved.
Na injili ni nguvu ambazo zinaendelea kuokoa waliokolewa.
The gospel is the power to die, glorifying to God, being glorifying to God.
Injili ni nguvu ambazo zinawezesha sisi kukufa kwa matendo ya mwili na tumtukuze Mungu.
Young children need the gospel.
Watoto wadogo wanahitaji injili.
Those who are going to die, almost ready to die, need the gospel.
Hata wale ambao ni wagonjwa wanaelekea kufa wanahitaji kuhubiriwa.
Would that we would all die glorifying the name of Jesus Christ, waiting eagerly on us to see our Savior.
Kwa hivyo hata anapokufa aweze kuwa na tumaini katika Kristo Mwokozi.
So believe the power of the gospel.
Kwa sababu hiyo amini nguvu za injili.
Believe your own need for the gospel.
Amini ya kwamba shida itaji lako kuu liwe ni injili.
And that the gospel is the power to save everyone who believes.
Kwamba injili ni nguvu za kuokoa kila mmoja anayeamini.
So preach the gospel.
Kwa hivyo hubiri
to everyone.
Kwa kila mtu.
People who don't want to hear it.
Kwa wale ambao hawaitaki.
And people who do want to hear it.
Na wale ambao wanataka kusikia.
Amen.
Amen.
Father God, we thank you for the power of the gospel, the power of the cross, that you took the wrath in Jesus, you took the wrath that we deserved, that we might go free, that we might have freedom to live, to glorify your name, and to be a part of your kingdom for all eternity. Lord, I pray that for those here who may not have trusted in you, or may have thought they had, but are realizing that they have not, I pray that the power of the gospel, the truth that they have heard, would penetrate their hearts and lead to their salvation. And that you would continue to sanctify us according to your will and for your glory. We ask this in Jesus' name.
Amen.
All right, thank you, Brother Josh.
Asante sana ndugu.